topshe adigo arul bal siya wanaagiyo afima la wada qabo adigo arul badal.